C'est l'inflammation de la muqueuse gastrique. On a d'abord les crampes au
bangal
niveau
taw
des
massaji
bronchites
ñaw
ou
o
les
yo
jambes au
nawala
niveau de la
reedu ko
cuir.
buri hewde
Si
yogam
la
hultan
personne a
ɓernde
une
maɓɓe
sensation
nawata ɓe ana wodi
brutale,
dun
la
alhaali
laryngite, la
yolbere
laryngopharyngite,
tutugul
la
bilede
laryngite,
eho nande
laryngite,
muɗum
la
ɗum fof lato
laryngite,
sababu alhaali tempere calɗi joomum ndenno ɗum lato sababu joomum fuɗɗa miilade kulentireji ɗi wooɗa minen kam min jeehi jaati woɓɓe ittan saaji mum jaati faɗɗa ɓe bilete e goto fof sembe hakkille mabɓe fay goto yiiɗaɓe batte ñaw maɓɓe o min takki jaati ɓamodirɓe hewɓe keeɓi teelaji ceerodiri batte muɗum sabi kalloɗo so goto e mabɓe heeɓi ñaw o tan rafi kawral wara hakkunde mabɓe fay goto hisata junngo joomum ley galle ndenno ɗum fof sakkitoto bonandaji e yaltugol ley galle ko sabi ta ñaw estoma o ana wodi sécurité alcool e bangge goɗɗo ɗum sifa cafaje ɗi dewɓeɓe ɓamata yalla na ɓuttiɗa yo poɗɗe lelirɗe dafurgo bani ka ko ɓuuri hewde ɗeɗo cafaje ɗe na sambina tellaji bangal tikkiti joomum ana wodi ɗum machine ngaji unoji ñamri sabi andon jandi woni e ñiiƴe machine o ɗiɗo ñamdi nisata ñamri ɗi ndenno sato taƴeta e ñamdi tawete e majje ɗiɗo ñamri unaɗi ɗi so ni a watti ɗin jam ko ɓuuri hewde a yiyan taƴeta e ñamdi ley muɗum ndenno ɗum fof so ni ɗum wattanaka hakkillo natan ñamdu ja amen so ɗino naati ley tikkiti tan farati mawɗo ɗum sambi noon barmande tikkiti o sabi taƴeta e jamɗe ɗe ɓilato e tikkiti ley reedu tum nden fuɗɗata ñaw estoma bangge goɗɗo ɗum hana fe yimɓele nawtoro butalaji moƴƴiniraɗi manaji ɗi sabi keewi kuteji sanne so ɗi ɓooyi nawtorede tan ɗi puɗɗan bonude fa latade condi ɗum foof natan ley reedu latade sababu ñaw estoma so bangal sawrude ñaw o e wi dunke en fanɗi fof yo e ley lebbi tati ka eɗum metti sanne taykade ɗum foof naɓɓili e sifa ñamduji amen ɗi ana wodi ɗum sifa maafeji mbawɗi latade sababu irtude ñaw o hono maafe fakkuy ma maafe tigadege ma ɗum dandi ndenno yalla hisude ñaw o ana hani neɗɗo woɗɗo ɗiɗo foof e wattu mo joomum nawondi sawrede.
Maintenant, pour bien guérir, il faut éviter ces aliments pendant un temps de guérison.